angibamba strong manje sekuthule ekhaya lihlobo kodwa inhliziyo yami iston ngibuka isithombe senu kudala sathatha le photo nginemibuzo engenawo impendulo ngikhala ngedwa angisho Ngikukhumbula mama baba life is hard when you're gone ngiyazama ikhale busuku but I get up in the morning ngithi Lord please guide me keep me going ngikukhumbula That's my will.
Still